nera, ah, upima mrovera, jagalo nyongere nera nera. Uno muliro Holy Fire Brigade, Holy Fire Brigade, kenkulabe katika nterere. Ah, love yanga siko wa, sweet in the enchaleta. Wandalula, otunula woti nentabuka, nonzi nisanze bamsakata, yongeza lafu tontabula. Watapiga magogo goti mengi sana, usiwapa ototo tochi. Oh, mtunula alingandoze, unawaka waka kuzidi jua. Ngobelera alingandoze, tasaka saka unachopenda we. Hey, nayo kwambia, usizani kama ni natania. Wamebakia, mkoda wa macho waone wewe. Mtunula nyongera, yongeza ko, yongeza, yongera, yongeza ko, leta, leta. Bone webogere vinji, kukwe kwena sibira. Ane webantega magwa, kukwe kwena sibira. Yongera, yongeza ko, yongeza, yongera, yongeza ko, leta, leta. Bone webogere.
Chris Evans.